For the worship team.
Takk til lovsangsteamet.
Sometimes I wonder what is more exciting than being in the presence of God and worshiping him.
Noen ganger lurer jeg på hva kan være mer spennende enn å være innenfor hans trone og tilbe ham.
Because God has done so many things for us.
For Gud har gjort så mange ting for oss.
We cannot quantify what he has done for us.
Vi kan ikke forstå fullt ut hva han har gjort for oss.
As human beings he has given us all that we ever ask or think or imagine.
Som mennesker så har han gitt oss alt vi kan tenke oss.
God has given us a lot of intuitive ability.
Han har gitt oss intuitive muligheter.
He has given us wisdom.
Gitt oss visdom.
He gave us knowledge.
Gitt oss kunnskap.
Even the knowledge to ask him questions.
Til og med til å kunne spørre ham.
You see, I have this friend of mine back home.
Jeg har en venn av meg hjemme.
He's a very funny guy.
Han en veldig artig skrue.
And sometimes when there are some things that we try to ask and we don't know the answer.
Når det ting som, ikke, som vi spør om og ikke vet svaret på.
He tells me that he normally writes them down.
Så pleier han å skrive det ned.
So that when we get to heaven.
Slik at når vi kommer til himmelen.
He will ask God.
Så kan vi spørre ham.
And talking about asking questions.
Og i forhold til det å stille spørsmål.
In our cell group here.
I vår cellegruppe her.
We have a unique cell group in case you don't know.
Vi har en
unik
cellegruppe hvis du ikke visste det.
We tend to ask a lot of questions among ourselves a lot.
Vi stiller mange spørsmål til hverandre.
And sometimes we have no option but to dig into the Bible to begin to look for revelations.
Og noen ganger så går vi inn i Bibelen for å se etter åpenbaringer.
And we have been so lucky that the Holy Spirit has always revealed them to us.
Og det så spennende for vi får den hellige ånds åpenbaring på ting.
So I bet you if you don't belong to one then I tell you the truth this morning.
Så hvis ikke du tilhører en livsgruppe, så forteller jeg en sannhet i dag.
Try to make it a point of duty to join one because a lot of things are revealed even in the shared groups.
Sett av tid til å være med i livsgruppe, for der det ting som åpenbares.
In one of our recent meetings,
i en av våre nylige møter,
we began to ask a lot of questions.
Så stilte vi mange spørsmål.
And some of those questions is what I want us to consider today.
Og mange av de spørsmålene skal vi tenke litt på i dag.
And it is about the life of Jesus Christ when he was here on earth.
Og det handler om Jesu liv når han var her på jorda.
When he was physically present.
Når han var fysisk til stede.
Have you ever thought of why should Jesus Christ live only 33 years?
Har du tenkt på hvorfor Jesus Kristus skulle leve på jorda bare 33 år?
Most of the prophets that we read in the Bible, they lived 90 years, 100 years and above.
De fleste profeten som vi leser om i Bibelen, de levde 80-90 år.
Jesus Christ spent only 33.
Jesus bare 33.
And in that 33 years,
og i de 33 årene,
his public ministry lasted for only 3 years.
Så varte hans åpenbaring blant folk eller hans tjeneste blant folk bare 3 år.
Don't you think that that is too short a time?
Er ikke det liksom å bare bruke veldig lite tid?
I would think that 3 years is just too short for Jesus Christ to be here.
Jeg tenker liksom at 3 år alt for lite.
And in that 3 years that he was here,
og i de årene han var her,
he was even a little bit narrow in his ministry.
Så var han liksom litt smal i tjenesten sin.
Have you ever thought of the so many things that Jesus Christ did not do?
Har du tenkt på alt det som Jesus ikke gjorde mens han var her?
Yeah, he did quite a lot, but have you ever thought of the ones that he did not do?
Ja, han gjorde en hel del ting, men tenk på det han ikke gjorde.
There are a lot of things I think Jesus could have done.
Det var mange ting som jeg tenker Jesus kunne ha gjort.
Jesus could have reformed government.
Jesus kunne ha etablert en regjering.
There were some poor people even when he was when he was physically present.
Det var også fattige mennesker den tiden han var fysisk til stede.
Jesus could have eradicated poverty.
Jesus kunne ha utslettet fattigdom.
Some people were sick even in Israel.
Folk var syke selv i Israel.
There were sick people all over the world.
Det var syke mennesker over hele verden.
Yes, he healed quite a lot.
Ja, han gjorde mange ting.
But there was a lot that he did not even heal.
Men det var en del mennesker han ikke fikk hjulpet.
After all, he is God.
Han var jo tross alt Gud.
He should be able to heal everyone.
Han skulle jo ha kunnet hjelpe
alle. It
does not
cost him anything to raise his hand and declare that everybody is healed.
For det skulle ikke være noe problem for han å bare løfte hånda og deklarere eller bekjenne at alle skulle være helbreda.
Jesus did not heal all of them.
Jesus helbredet ikke alle av dem.
Since the Bible says that our God knows the end from the beginning.
Gud han vet, sier i sitt ord at Gud kjenner tidene fra begynnelse til slutt.
Maybe there were no terrorism in those days.
Kanskje det var en del i Israel i de dager.
But there are terrorism today. There are terrorism today.
De er
terror.
Oh ja, det er terrorisme i dag.
So Jesus could have even stopped them by then.
Så Jesus kunde ha stoppat dem den gången.
So let us begin to let us think a little bit here. Let us think of some of the things that Jesus didn't do.
Låt oss se lite på det som Jesus då inte gjorde. Låt oss tänka lite på det.
There were also a lot of orphans, people who don't have parents.
Det var en del barn föräldralösa som inte hade föräldrar.
Jesus could have made a very good program for all the orphans.
Jesus kunde ha lagat ett fantastiskt program för alla de som inte har föräldrar.
Jesus could have as well, you know, instituted a form of compassionate care for the poor, for the orphan, for medical care.
Jesus han kunde ha etablerat en sån barmhärtighetstjänste för de föräldralösa och de som trenger medicinsk tillsyn.
It is true that he gave us principles. He teach about things that talk on all these things.
Det är riktigt att han har gett oss principer för att snacka om alla dessa tingena.
But it seems he did not really focus on them.
Men han fokuserade liksom inte på
det. It seems that was not his primary goal.
Det var också om det inte var hans främste mål.
They were abused by the Romans in those days.
De blev ju utnyttjat och undertryckt av romarna på de tiderna.
Jesus had the power to stop the abuse of the Romans when he was on earth.
Jesus han hade ju kraften till att stoppa dessa romerska undertryckarna.
After all, he is God.
För trots allt han är ju Gud.
Nothing is impossible with him.
Ingenting är omöjligt för ham.
So Jesus did quite a lot.
Så Jesus han gjorde mycket.
But can we ever think of the things that he did not do? There are a lot of them. I cannot mention all of them. Just think a lot of the things that Jesus could have done.
Tänk på allt det som Jesus kunde ha gjort som han likväl inte gjorde.
Yeah, he preached about love.
Ja, han snackade om kärlek.
But love was not his primary goal.
Men kärlek var inte hans främsta.
He healed some people. He healed some people,
han
some sick
del,
people.
Han hörde om en del sjuka människor.
But healing was not his primary goal.
Men att helbreda var likväl inte hans främsta hensikt.
He made the blind to see.
Han fick blinda till att
he
se.
He made the lame to walk.
Han fick lamma till att gå.
He even gave people food to eat.
Han gav till med människor mat att spisa.
But those things seemed not to be his primary goal.
Men likväl var inte detta hans främsta hensikt.
So if all these things that I've mentioned are some of the ones that you have thought now, we are not the primary goals of Jesus.
Så hvis det ting som vi gjør I dag som bra ting, så var det likevel ikke de viktigste tingene for Jesus.
It means that he was after primary. He was after one thing that was very important.
Det var betyder altså at han var ute etter en ting som var veldig viktig.
Yes, he had the opportunity.
Ja, han hade möjligheten.
He had the resources.
Han hade resurserna.
He had everything that it takes to do everything that I just mentioned.
Han hade krafter att göra alla de tingene som vi har nämnt på nå.
But it seems Jesus was focused on one primary task.
Men Jesus han var fokuserat på en hensikt framför noe.
To seek and to save the lost.
Till att se efter och finna de förtappade.
To reconcile us back to the Father.
För att vända oss tillbaka till Faderen.
To win souls for the kingdom of heaven.
För att vinna själar för för Guds rike.
Maybe that was the primary focus of Jesus.
Kanske det mer än något var hans främste.
And that brings me us to the topic of today.
Och det bringer mig till dagens tema.
And the topic of today is what I think I call the main goal.
Så och det jag sagt idag satt som tema idag är det främste, den främste hensikten eller främste målet.
The primary target.
Det främste, den främste
hensikten. The ultimate
hensikten.
Goal.
Det ultimata målet.
And in order to look at this thing briefly, we have to read our Bibles. If you have your Bible, you can open to us to the book of Matthew.
Och hvis du har
to the book of Luke rather.
Hvis du har Bibeln med, kan du slå upp I Lukas evangelium.
Open the book of Luke chapter 10.
Kapitel 10.
Verse we are going to read from 38 to 42.
Och vi ska läsa från 38 till 42.
Tomor, can you read for us?
Kan du läsa för oss, Tormod? Ja, det kan jag. Lukas 10. Da de dro videre, kom han til en landsby der en kvinne som het Martha tok imot ham I huset sitt. Hun hadde en søster som het Maria, og Maria satte seg ned ved Herrens føtter og lyttet til hans ord. Men Martha var travelt opptatt med alt som skulle stelles I stand. Hun kom bort til dem og sa, «Herre, bryr du deg ikke om at min søster la meg gjøre alt arbeidet alene?» Si til henne at hun skal hjelpe meg. Men Herren svarte henne, Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett nødvendig. Maria har valgt en god del, og den skal ikke tas fra henne.
Amen. This is a very common story that we know.
Dette et kjent avsnitt.
And I want us to do small arithmetic here.
Og jeg vil at vi skal tenke litt gjennom det her.
Usually Jesus normally move around with 12 disciples.
Vanligtvis så vandrar Jesus omkring med 12 discipler.
And possibly some women that support his ministry.
Och sannolikt med någon kvinnor som stöttat hans tjänste.
So let us make an assumption that Jesus came with about 12 to 15 people into the house of Mary and Martha.
Låt oss tänka oss att Jesus kom till Martha och Marias hus med 12-15 människor.
You and I, we agree with that. Fixing meal for 15 people is no joke.
Og jeg tror at vi kan være enige om det at å ordne et måltid til 15 mennesker, det ikke noen vits eller noen spøk.
From the text we read, and from the arithmetic that you just made, if there were a minimum of 15 people that came with Jesus into the house of Mary and Martha.
Så hvis vi tenker oss at de kom da 12 til 15 mennesker til Martha Marias hus.
It is obvious that Martha really needs some help.
Så det helt klart at Martha hun trenger litt hjelp.
Let us make an assumption that Martha was going to prepare the simplest of all the food.
La oss anta at Martha ordner dem I hvert fall minimum av mat her.
The easiest of all the food to prepare.
Så det en hel del mat å gjøre I stand.
Not the kind of conventional African food, not that type. No.
Ikke sånn afrikansk komplisert mat.
Yeah, because that was going to be a lot of chaos.
For det blir veldig mye krydder og sånn.
So, but let us take the simplest of food that Martha was going to prepare and some coffee.
La oss bare si at Martha laget noe veldig enkel mat og litt kaffe.
It is obvious that she needed help.
Det var jo helt klart at hun
likevel trengte hjelp. She needed someone to help her.
Hun måtte ha noen som kunne hjelpe
henne. So Martha was not wrong in asking Jesus to tell Mary to come and help.
Så Martha gjorde ikke noe feil ved å be Jesus om å be Martha om å hjelpe til. Maria hjelpe til.
But there's something we have to pick up from what we just read.
Og det noe av det vi kan lese ut fra det vi akkurat har lest.
Jesus gently admonished her.
Jesus, han anmoder henne vennlig.
He said you are worried and distracted in so many things.
Du strever og opptatt av så mange ting.
Jesus did not say that Martha was wrong.
Jesus sa ikke til Martha at du tar feil.
Jesus did not condemn Martha.
Martha ble ikke fordømt av Jesus.
As a matter of fact, Martha is a complete child of God.
Martha hun var et overgitt Guds barn.
Because Hebrews chapter 12 verse 6 says.
Fordi at Hebreerbrevet 12:16 sier.
That when we are being chastened by the Lord, when we are being corrected by the Lord.
At når vi rettesettes av Herren.
It is a sign that he loves us.
Så det et tegn på at han elsker oss.
So the Lord only chastens those that he loves.
Så han gjorde bare det han gjør med mennesker som han elsker.
So as a matter of fact, Martha was and is a complete child of God. She didn't do anything wrong and she actually needed help.
Martha, hun gjorde ikke noe feil. Hun var et fullt ut Guds barn.
But Jesus said that Mary has chosen the better part.
Men han sier at Maria har valgt den gode del.
She has chosen the one that matters most.
Hun har valgt den delen som betydde aller mest.
She had chosen the one that can never be taken away from her.
Hun hadde valgt det som ikke og aldri kunne tas fra henne.
And that is the way we should always think in our Christian life.
Og det sånn vi bør tenke også på vårt kristne liv.
Service is very good.
Å tjene, det veldig bra.
But sitting at the feet of Jesus and listening to him
Men
may be better.
Men å sitte ved Jesu føtter og lytte til ham, det enda bedre.
We are warned not to be distracted by the affairs and values of this world.
Vi kalt til ikke la oss forvirre eller somle med tida I forhold til denne verden.
Martha was so distracted because of the so much attention she put just in service.
Martha hun brukte så mye tid på det å tjene.
But Mary was more focused on that thing which can never be taken away from her.
Men Maria hun fokuserte på det som aldri kunne tas fra henne.
Mary was more focused on that thing, the primary thing that Jesus left his throne in heaven to come and do here on earth.
Maria fokuserte på det som Gud hadde på det som hun tilhørte Guds rike og som også var en del av denne verden.
Jesus told Martha that Mary told Martha that only one thing is important in life.
Og Jesus fortalte Maria at fortalte Martha at én ting var viktig I denne tiden.
And it seems Mary has figured it out.
Og det ser ut som Maria har liksom fanget det her.
She sat attentively at the feet of Jesus.
Hun satt intuitivt seg ned ved Jesu føtter.
Yes, truly we don't have Jesus physically present with us here today.
Ja, vi har jo ikke Jesus fysisk til stede hos
But
oss I dag.
We are even luckier that Jesus is living inside of us.
Men Jesus han bor I våre hjerter.
As profound as before.
Så det gjorde han ikke tidligere på den måten.
As powerful as he has been. Jesus is living inside of us as powerful as he was before.
Ja, Jesus han lever akkurat like kraftfullt I våre liv som han gjorde
He never changes.
Han har ikke forandret seg.
We also have the gift and power of the Holy Spirit.
Vi har også fått den hellige ånds kraft.
And above all.
Og utover det.
We also have the word of God with
vi
us.
Vi har også Guds ord med oss.
And everything about why Jesus came is hidden inside this world.
Og alle hensikt med Jesus komme, hvorfor han kom, det inne I denne boka.
The primary goal of his coming is hidden inside here.
Så hans fulle hensikt på hvorfor han kom I denne boka.
And the Holy Spirit is there to always reveal them to us.
Og den hellige ånd vil alltid åpenbare det for oss.
But it depends on how often are we available to listen to it.
Men han avhengig av at vi tilgjengelige for å lytte til hva han sier.
Yeah, all of us, or virtually most of us, know the simple rule about fire safety.
Mange av oss, vi kjenner Jesaja 50.
Fire safety. Fire.
Oh, ja. Brannsikkerhet.
Yeah.
Vi kjenner til brannsikkerhet.
Yeah, I know that I don't know much Norwegian, but at least I know brannsikkerhet. So when he got it wrong, I know that this is not okay. But he's doing very good. Yeah. So the simple rule about fire safety when we are on fire.
De enkle reglene, de grunnleggende reglene for brannsikkerhet
Or when someone is on fire.
At hvis noen kommet I brann.
The rule is simple.
Så reglen slik.
We stop.
Vi stopper.
We drop.
Vi slipper.
And we roll.
Og vi ruller.
That's the simplest rule of fire safety.
Det liksom grunnleggende brannsikkerhet.
And it is also similar to our Christian faith here in life.
Og sånn det også I vårt kristenliv.
If only we can stop.
Hvis vi bare kan stoppe opp.
If only we can drop.
Hvis vi bare kan slippe
and
ting,
listen to what God is saying.
Og høre hva Gud sier.
That primary purpose for why Jesus Christ came.
Så det den første hensikten for hvorfor Jesus kom.
We always need to fill our lives with that primary thing, why he left his throne in heaven and joined us.
Vi trenger å minne oss selv om den årsaken at hvorfor Gud forlot himmelens herlighet og kom til oss.
That is his primary goal.
Det var hans fremste hensikt.
That is his main motive.
Det hans hovedmål.
Which is nothing but our soul.
Det for å vinne våre sjeler.
And then the soul of people around us.
Og for mennesker sjeler som rundt oss.
Yeah, but let us get a little bit practical here. Let's get a little bit practical. So how do we
La oss være litt praktiske.
Hvordan, make sure that we keep to this main goal.
Hvordan skal vi forholde oss og holde oss til dette primære målet?
How do we ensure that we continually walk in the path of attaining to this main target?
Og fortsette å vandre slik at vi oppnår det ultimate målet.
Briefly, I just have three points.
Jeg har tre enkle punkter.
I hope time will permit us to run through them quickly.
Jeg håper at tiden skal tillate at vi kommer gjennom dem.
I have just three points. Number one.
Nummer en.
Priority.
Prioriter.
Let us set priority.
Sett din prioritet.
What is most important?
Det viktigste
Some of us have passed through the little theory of economics.
En del av oss.
I said the theory of economics.
Ja, økonomisk teori. Kjenner til økonomisk teori.
Economists taught us the simple theory of opportunity cost.
Det hva ting koster.
Which one? What is most important?
Hva mest viktig?
There are so many things that we need in life.
Det så mange ting som vi trenger I livet.
There are so many things that we cannot mention them all.
Det så mange ting at vi kan ikke nevne alle ting.
But economists will always tell us to put them at the priority. Which one is most important?
Men økonomien forteller oss at vi må prioritere.
We number them 1, 2, 3. Which one is most important? And keep the ones that are less important.
Vi prioriterer dem 1, 2, 3, og så slipper tar vi bort det som minst viktig.
Yes, everything in life is all good.
Alle ting I livet så mye godt.
But which one is most important?
Men hva det aller viktigste?
God obviously have very good plan for us.
Gud han har helt klart gode ting for oss.
In 3 John chapter 1 verse 2.
I 3 Johannes 1, 2.
It says, beloved,
mine kjære,
I wish above all,
over alle ting,
that you be in, that you prosper.
Jeg ber om at du skal ha fremgang.
And be in health.
Och ha god hälsa.
Even as your soul prospers.
Slik som din själ har
framgång. That is a good sign that God wants every good thing for us.
Det ett gott ord som berättar oss att Gud vill allt gott för oss.
There is an emphasis here on soul.
Men det en tyngd här på själ.
If we read the book of Matthew.
Hvis vi läser Matteus evangelium.
Okay, rather the book of Luke.
Eller Lukas.
If we read the book of Luke chapter 15.
Hvis vi läser Lukas 15.
Jesus told three parables. About something that was lost.
Så fortæller Jesus tre lignelser om ting som var fortapt.
Jesus talked about a lost coin.
Han fortalte om den tapte mynten.
A lost sheep.
Den tapte sauen.
And a lost soul.
Og den tapte sjelen.
Just in one chapter.
I bare ett kapittel.
And one thing was important if when we read this chapter.
Og det som viktig når vi leser det kapitlet.
When we read through these parables.
Når vi leser disse lignelsene.
There was emphasis on the joy when any of these items were found.
Så det tyngdepunkten på gleden over at disse tingene ble funnet.
The woman that lost her coin celebrated a lot just because she found one coin.
Denne kvinnen som hadde tapt mynten, hun ble så glad for at hun fant igjen den mynten.
The man that had 99 sheep and lost one.
Den mannen som hadde 99 sauer.
Celebrated just because one sheep was found.
Og fant igjen den ene som var tapt, han feiret.
The man that lost his son, we saw the joy when the son was found.
Og mannen som hadde mistet en sønn, men så ble så glad da han fant igjen tilbake sønnen.
That tells us the emphasis that God placed on our soul.
Det forteller så sterkt på hvordan Gud setter fokus på vår sjel.
The emphasis that God placed on individuals.
Han fremhever at vi enkeltmennesker.
Our soul is worth more than anything we can ever think of in this world.
Og vår sjel mer verdt enn det vi kan tenke oss I denne verden.
Remember, Jesus Christ, he instructed his apostles. about how to live their life here on earth.
Jesus han lærte sine disipler om hvordan de skulle leve sine liv her på jorda.
He said, "What shall it profit a man? What shall it profit a man?
Hva gagner det en mann?
If he gains the whole world,
hvis han vinner hele verden,
and loses his own soul,
men taper sin sjel,
and what can a man give in exchange for his soul?
Og hva kan en mann gi til vederlag for
sin sjel? That is to tell us the value that God places on our soul.
Det forteller om hvilken verdi Gud legger på vår sjel.
And that is the primary target.
Og det hovedfokuset.
And that is the primary goal why God sent Jesus Christ to the earth.
Og det hovedårsaken hvorfor Jesus ble sendt til jorda.
So as we run our Christian race here on earth.
Og så lenge vi her på jorda,
it is important to set priority.
Så det viktig å sette prioritet.
It is important to say which one is number one.
Det bli klar over hva nummer en.
Jesus Christ instructed us in the book of Matthew.
Jesus han forteller om dette I Matteus evangelium.
Where is your treasure?
Der hvor din skatt
He says, store up your treasures in heaven.
Lagre dine skatter I himmelen.
Where it can never be destroyed.
Der hvor det ikke møll og rust.
Where it can never be stolen.
Der hvor det ikke kan bli stjålet.
And by so doing.
Og ved å gjøre sånn,
will we attain the ultimate goal for why Jesus Christ came?
Da vil vi oppnå den ultimate hensikten med hvorfor Jesus kom.
There are so many good deeds to be done.
Det så mange gode gjerninger vi kan gjøre.
There are so many nice things waiting for answers.
Det så mange ting, fine ting vi kan få.
But let us not forget.
Men la oss ikke glemme.
That one thing is important.
At en ting viktig.
And that thing is the primary goal for why Jesus Christ came.
Og det hovedhensikten til
hvorfor
Jesus kom. Our
soul and the soul of others around us.
Vår sjel og menneske, de sjelene for de mennesker rundt oss.
Number two.
Nummer to.
How do we keep to the main goal?
Hvordan beholde fokus?
Keep focus.
Hold fokuset.
Don't ever be distracted.
Ikke la deg distrahere.
Keep focus.
Hold fokus.
Don't ever be distracted.
Ikke la deg distrahere.
See, I love watching football and I'm sure some of us here do watch football as well. I like to watch the game of football.
Jeg har sett en fotballkamp.
And I'm sure that some of us here do like to watch as well.
Og noen av oss liker vel å se fotball her.
It is just a game where 22 people run around one small object.
Det liksom et spill hvor en hel flokk løper etter en liten
Isn't that funny? Kunde.
Ikke det litt artig?
22 whole-headed men running around one small object.
22 menn som springer rundt en liten lærkule.
But just think of the crowd.
Men la oss tenke på folket rundt. Da.
Think of the thousands that are sitting down watching.
De tusen som sitter omkring og ser på.
Not about the people that are sitting at home staring glued to their television sets.
For ikke å snakke om alle de som sitter og ser på TV også.
This crowd that is sitting watching.
Denne flokken av mennesker.
They make a lot of noise.
De lager masse lyd.
They can sing.
De kan synge.
They clap.
De klapper.
They dance.
De danser.
They even boo the opponents as well.
De driver og buer også.
But these 22 men are never distracted.
Men disse 22 blir ikke distrahert.
The focus of each of the team is to do what? To put the ball behind the net of their opponent.
De fokuserer på å få denne ballen I nett.
The noise from the crowd. The noise from the crowd doesn't disturb them.
Så at all den her forstyrrelsen av folk rundt.
They keep focus.
De holder fokus.
If only 22 men around one small object could keep focus.
Så som 22 menn runt en ball kan hålla fokus.
How much focus should we then keep to that thing that which can never be taken away?
Hvor mye fokus burde ikke da vi kunne holde på det som aldri skal bli tatt fra oss?
That thing that we never die.
Det som gjør at vi aldri dør.
That thing that is going to live forever.
Det som kommer til å leve for evig.
Now listen, think of your faith. Think of your faith or your Christian faith as a drive.
Tenk litt på din egen tro nå som en kristen.
I don't think anybody will want to be in a car with a distracted driver.
Jeg tror ikke noen av oss tør å sitte på en bil hvor ikke
also a lot of things can happen. Also a lot of things can happen.
Hvor ikke sjåføren konsentrerer seg om kjøringen.
The driver can drive off the road.
Mange ting kan skje, han kan kjøre av veien.
He can miss his turns.
Han kan treffe en stein.
He can take the wrong exits.
Han kan ta den feil avkjøring.
So it is when we are distracted in our Christian faith.
Og sånn det også hvis vi forstyrres I vår kristne tro.
A lot of things can happen when we get distracted.
Mange ting kan skje hvis vi blir distrahert.
A lot of things can happen when we lose focus.
Mange ting kan skje når vi mister fokus.
And this distraction can come in so many forms and so many types.
Og denne distraksjonen kan komme I så mange former og på så mange tider.
Sometimes we tend to focus a lot on ourselves.
Vi fokuserer for mye på oss selv.
Yeah, it's true. God loves us.
Det sant. Han elsker oss.
He wants us to take care of ourselves, right?
Vi.
He wants us to take care of ourselves.
Han vill ju att vi ska ta vare på oss själva,
sant? He also wants us to take care of people around us.
Han vill att vi ska ta vare på folk runt oss.
He also wants us to love him.
Han vill att vi ska älska honom.
But we have to place all the focus on our flesh alone.
Men vi må ikke bare sette fokus på
that we have to also watch it.
Vi må holde være litt årvåkne her.
Keeping focus is very important.
Å holde fokus
in our Christian viktig. In our Christian race, keeping focus is very important. In our Christian race.
Ja, I vår kristne oppvekst eller utvikling så det viktig å holde fokus.
You see, when Jesus Christ was sending out 70 disciples.
Når Jesus sendte sine disipler.
He warned them in Luke chapter 4, chapter 10 verse 4.
Så han snakker om det I Lukas 10.
He warned them. This is strange, but he warned them not to greet anybody along the road. I said Jesus Christ warned the 70 disciples that they should not greet anybody along the road.
Ja, Jesus sa at han ikke skulle, de skulle ikke hilse på noen langs veien.
I don't know if anyone found that strange.
Jeg vet ikke om du synes det litt merkelig.
Yeah, if you found it strange, I think Jesus did not mean that they should not say hello to, or hi to someone when they are going.
Jeg tror ikke at han mente at de ikke skulle si hei og god dag når de gikk forbi folk langs veien.
I think Jesus was trying to let them know that they should keep focus and concentrate on the work at hand.
Jeg tror at de skulle det han mente var at de skulle holde fokus på den oppgaven som lå foran dem.
I think the greeting Jesus meant here was the kind of greetings that when we see a friend, we tend to stay in one place and talk and talk and talk maybe for the next 30 minutes.
Det Jesus tenkte på her var sånne som stopper opp for å si hei og hilse og snakke I de neste 30 minuttene.
Yeah, I'm sure most of the people here don't know this kind of greeting.
Jeg vet, det vel ingen av dem som vet hva slags hilse
det
der.
But we have it a lot in Africa.
Det sånn som skjer veldig mye I Afrika.
Yeah, sometimes we stand on the middle of the road and greet a friend for 30 minutes.
Noen ganger så stopper vi langs veien og hilser og snakker med noen I 30
Don't be surprised when you see us at the back after church service standing there and talking.
Så ikke bli forbauset når du står og ser at vi står bak der og snakker
Whereas
sammen.
Whereas there's a comfortable chair in the canteen where we can sit.
Ja, vi føler oss
But
ikke så
komfortable.
Langs ved bordene der ute, vi vil helst stå her
maybe
og
that was the kind of greeting that Jesus Christ was talking about when he was sending out the 70.
Så dette her var altså den type hilsen som Jesus mente når han snakket om de 70.
He wanted them to keep focus. He wanted them to not be distracted at all.
Han ville at de ikke skulle forstyrres av noe.
He knew that the message that he was sending them out to go and preach was very urgent.
Han visste at det hadde hastig oppdrag han hadde gitt dem å gå ut og preke.
He did not want them to be distracted by anything.
Han ville ikke at de skulle forstyrres av noe.
That was why he asked them that they should do nothing but don't greet anyone along the road.
Derfor sa han, hils ikke på noen langs veien.
Our busy schedules are just too many.
Du vet at vi har det for travelt.
There are so many things we have to do in life.
Det så mange ting som
School,
vi må gjøre I livet.
Work, school, work, family, everything. They are
Skole,
all a lot.
Arbeid,
but
familie.
We should ensure that some of these things don't distract us from our normal faith.
Men det viktig at ikke disse her tingene får forstyrre for vår tro.
These things are very important and they are our primary responsibilities here on earth.
Så vår første hensikt her på jorda
I am not saying that we should not do them. No, they are very important. We have to do them.
Jeg sier ikke at ikke vi skal ta vare på dem. De viktig. Vi må gjøre det.
After all, the Bible says that he who does not work should not eat.
Det står jo tross alt at den som ikke arbeider, ikke heller skal spise.
And the book of James also tells us that those who cannot provide for their household, they are worse than infidels.
Og Jakob sier også at de som ikke kan se til sine egne verre enn hedning.
So we must have to fulfill our primary responsibilities of working, of schooling, of taking care of our family and all that.
Så selvfølgelig skal vi ta vare på våre basisbehov, jobb, skole, familie og så videre.
None of this should take our focus away from the main target.
Men det her skal ikke forstyrre oss fra å ha fokus på det viktigste.
It is also possible to get distracted even when we are working in the house of God.
Det også mulig å la seg distrahere når vi arbeider I Herrens hus.
The story of Martha that we just read is a primary example.
Det historien vi leste om Martha forteller jo akkurat det her.
So in everything that we do,
så I alt hva vi gjør,
let God be the primary reason of why we do them.
Så la oss finne ut av hvorfor vi gjør det her.
Yes, Jesus Christ, he healed the sick.
Jesus,
he healed the sick.
Han helbredet syke.
He made the blind to see.
Han gjorde at blinde fikk se.
He made the deaf to hear.
Han gjorde at døve fikk høre.
He made the lame to walk.
Han gjorde at lamme fikk gå.
He even gave food for those who were hungry.
Han ga til og med mat til de som ikke hadde mat.
But none of these things were his primary target.
Men ingenting av det her var hans fremste
hensikt. He didn't make any of these ones his primary focus while he was on earth.
Han gjorde ikke det her til sitt fremste mål mens han var her på jorda.
He knew that the more time he spent on these secondary issues, no matter how desperate or urgent.
Han visste at hvis han brukte for mye tid på disse tingene, uansett hvor viktig det var,
the less time he may have on the primary thing for why he came.
Så fikk han mindre tid på den hensikten som var hans fremste hensikt.
So keep focus, never be distracted.
Så behold fokus, ikke la deg distrahere.
Number three.
Nummer tre.
And the last one, hopefully.
Og den siste, forhåpentligvis.
Keep the faith.
Behold troen.
Keep the faith.
Behold troen.
In the past 2-3 weeks or thereabout.
I de 2-3 siste ukene,
if you have been here with us,
Hvis du har vært her på gudstjeneste,
the news has all been about faith.
Så har prekene vært om tro.
And it's very important because faith is at the epicenter of our Christian life.
Og det så viktig fordi at troen det vårt episenter for vårt kristne liv.
As we have heard before,
som vi har hørt tidligere,
that without faith it is impossible to please God.
Og uten tro står det det umulig å være til behag for Gud.
So in these days and times when there are a lot of dissenting views in every aspect of man life.
Så i en tid hvor det veldig mange muligheter for adspredelse i livet.
I encourage you to keep the faith.
Så det viktig å beholde troen.
Because only your faith can keep you to get to the primary target.
Fordi at det kun ved tro du kan holde på ditt fremste mål.
In this modern age,
og i disse her moderne tidene,
there are a lot of right and wrong groups.
Så det veldig mange riktige og feil
grupperinger. There are so many advocate groups.
Det så mange ulike typer grupper.
There are so many opinion leaders in every aspect of human life.
Det så mange som mener noe om alt i livet mitt.
Of course, all these things they make our beautiful world an interesting place.
Og
I say these things they make our beautiful world an interesting place.
Ja, det klart det gjør denne vakre verden som vi lever i til et spennende sted å være.
But this should never in any way cause our faith to waver.
Men det bør ikke gjøre slik at vi mister troen.
Just like what we have in the book of Hebrews chapter 10 verse 23.
Det det som står i Hebreerbrevet 10 vers 23.
There's one word, that's only two words that I'd love to pick out from there.
Og det to ord jeg vil dra ut av dette verset.
So without wavering.
Det det som står handler om å ikke stå fast.
So irrespective of how the society may view some of us who believe, irrespective of how the society may look at you because you believe.
Så i respekt for hvordan samfunnet ser på deg som en troende.
Irrespective of how the wind and tide of life is blowing.
Så vil du på en måte ta hensyn til i hvilken vei ting blåser.
No matter what the challenges of life may throw at us.
Uansett hvordan livet påvirker deg, utfordrer deg.
No matter what the society think it is now the norm and the way of life.
Uansett hva samfunnet mener normen og hvordan livet skal leves.
None of this should do or should cause our faith to waver.
Så skal ikke det her gjøre oss at vi ikke står fast.
Because there's only one thing that we are sure that stands the test of time.
For det det her ting som kjennetegner den tiden som vi lever i.
There is only one thing that we continue to make us to keep to the focus and on the primary and the main goal.
Det en ting som hjelper oss til å holde fokus og holde på vårt fremste mål.
It is our ability to keep the faith.
Det vår evne til å holde fast ved troen.
The faith I'm talking about here, it does not lean on any type of government.
Den troen jeg her snakker om ikke avhengig av noen type for regjering eller storting.
It does not depend on any type of human right or human wrong group.
Det ikke avhengig av hvem som tilhører riktig eller feil gruppe.
It does not always believe in what the whole society may think that is now the way of life.
For det betyr ikke om noe om da hele samfunnet mener at det her feil type liv.
You see, in my language, that this proverb that says that when a thing is repeated over and over again, even if it's an evil, it becomes a norm.
Det et ordtak som sier i vår kultur at hvis man gjentar en noe som ikke feil igjen og igjen og igjen, så blir likevel feil riktig.
So even though those things that we think to be abnormal before and the society tend to think that it is now normal.
Så det som blir ansett som normalt av samfunnet tidligere og ikke lenger blir ansett som normalt.
Some of these kind of things should not ever take away our main focus.
Så vil ikke noen av disse tingene skulle ta bort troen og vårt hovedfokus.
The faith that I'm talking about.
Den troen jeg snakker om.
It does not depend on any moralistic value.
Den handler ikke om noe moraliserende verdier.
The faith that I'm talking about.
Den troen jeg snakker om.
It stands upon the cross of Jesus Christ.
Den bygget på troen på Jesu Kristi kors.
The faith I'm talking about.
Den troen jeg snakker om.
It does not require any human advocate.
Den trenger ikke noen menneskelig advokat eller forsvar.
Because 1 John chapter 2 verse 1 says.
Fordi at Johannes
1 John chapter 2 verse 1.
1 Johannes 2:1 sier.
He said that we already have him as our advocate.
Når vi har han som vår talsmann.
So it doesn't matter how or who the human advocate may be.
Så det betyr ikke noe hvem hvilken talsmann som her på jorda.
Our faith should always lean on him who is the supreme advocate.
Min tro henger fast ved han som min overadvokat og talsmann.
This faith holds true to the bread of life.
Denne talsmannen, sorry.
This faith holds in the bread of life.
Den holder fast ved livets brød.
To the children.
Til barna.
This faith says, "Come to Jesus."
Denne troen sier, "Kom til Jesus."
To the youths and the teenagers. to the youths and the teenagers.
Till de unge och till tenåringarna.
This faith says.
Så säger troen.
Remember you thy Lord thy God.
Husk på din Gud I ungdomsdager.
In the days of your youth.
I din ungdomsdager.
And to the young adults.
Och till de äldre.
This faith says.
Säger denna troen.
Remind us to count the number of days of our lives.
Lär oss att tälla våra dagar.
So that we may apply our hearts to wisdom.
Så vi kan få visdom I hjärtat.
So that is the kind of faith that I'm talking about.
Detta är den tron jag snackar om.
I encourage you therefore to keep faith.
Och jag uppmuntrar dig till att hålla fast på troen.
I encourage you not to waver.
Jag säger att var urokkelig.
I encourage you not to think of what the society may think of you.
Inte tänk på vad samhället tänker om dig.
Keep the faith that lean only on the cross of the Calvary.
Håll på den troen som bara har sin vila I korset.
And that is the only way that we can keep to the main goal.
Och det är den måten som vi kan hålla på vårt huvudfokus.
And that is the only way we can keep to the primary target.
Och det är den måten vi kan hålla fast på vårt huvudmål.
As I said before.
Som jag sa tidigare.
Jesus Christ did a whole lot of good deeds.
Jesus han gjorde en hel mängd av goda
gärningar. He did a whole lot of work.
Han gjorde massa arbete.
Even the ones that I try to accuse him here of not doing.
Också dessa tingene som jag gör.
I say even the one that I try to accuse him now of not doing.
Ja, till och med de tingene som jag anklagar honom för att han inte gjorde.
He actually did all.
Han har gjort allt.
If you, when you go into the word of God.
När du ser I Guds ord.
You know that he even completed all.
Så fullfört han allt.
Because he said in the book of John.
För han säger Johannes.
He said when we seek for the kingdom of God. When we seek first the kingdom of God.
Ja, när vi söker först Guds rike.
Every other thing is added.
Så vill allt ge oss I tillägg.
So even those things that we think that Jesus did not even complete.
Så hvis vi ting som vi ikke anser at Jesus fullførte.
Those things that we thought that he could have even done more.
De tingene som vi mener at han kunne gjort mer av.
He actually did all.
Så har han likevel gjort alt.
Only that he was more focused on that primary target.
For han var mer fokusert på det fremste hensikten.
He was more focused on that primary goal.
Han hadde den fremste målet for øye.
Which is to win our souls for the kingdom of God.
Som var å vinne våre sjeler for Guds rike.
And for us to help in winning the souls of others to the kingdom.
For å kunne være med og gi også so my prayer andre muligheter til å komme.
My prayer today.
Så min bønn I dag.
Is that on the last day.
Är att I dessa sista dagar.
We will all stand like Apostle Paul.
Så vill vi stå fast sånt som Paulus gjorde.
In the book of 2 Timothy.
I andra Timoteus
brev. We can raise our hands and declare.
Så kan vi lyfta våra händer och bekänna.
We have fought a good fight.
Att vi har stridit en god strid.
We have finished the race.
Vi har fullfört löpet.
We have kept the faith.
Vi har bevarat troen.
And the crown of righteousness.
Och den rättfärdighet.
Will not only be given to us alone.
Är inte bara gitt till oss alene.
But also on all the saints who believe.
Men till alla de troende.
So keep the faith.
Så håll fast på troen.
Believe in him.
Tro på ham.
And focus on the main target.
Och fokusera på huvudhensikten.
Which is our soul.
Som är vår själ.
And the soul of others around us.
Och andra själ, de som är runt oss.
Can somebody say amen?
Kan någon säga amen?
Thank you for listening.
Tusen tack för att du hörde på.